Ultimate Vibes Music.
Hey. Team Black Card Day.
ZambiMusicBlog.co.
Wow, Joe. Na chimbu tuba pere. Yo, G. Chiku G. Na chimbu tuba pere.
Clonic.
Kumeleki.
On it.
Kumkaka. Hey, kaka. Hey, bafuwa ya nechula, gerila, bena valerila. Shata bafuwa na fuma, na kuata weza na wina. Hey, apano maji kumeleki. Kumkaka. Apano maji kumeleki. Day kaka. Apano maji kumeleki. Kumkaka. Apano maji kumeleki. Day kaka. Kwarikule time tuare chura
Achan.
Bari sekira mubina bari kura
yes.
Ife ture chura vina bari surwa
hey.
Apa nombara richinjo msango Kyari pena poza fia kwa tango Itu napita mocheti mte ando
hey.
Bari kanya kumunchi kana fiku pakto
oh.
Apa nombara vape kumbeleke Wiranda landa sana ndia kutunkura maki Te papa wira wansanga Nani dambide na wira nea samba Te papa wira mkudumba Mafuwa ya nechula Gerila, bena valerila Tamafuwa na fuma Na kuata weza na wina Hey, apano maji kumeleki Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka Apano maji kumeleki Kumkaka Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka
Apani kemba kumeleki durakwata Shavele shobu nanganine tata Dionse fwa veni nishikwata Ni rasta ya gucho doa ikala tata Nifwe wapate iwe sela Teti umbele shenga te iwa sela Sipinga te mpio kasanga ni msela Let's go asonga big joke Apaya ni puma so deilu kasanga ni mfuma Tulala ni mpia no kubuka ni mpia Twa isamu kupita no chukutamba findeko Sela tupite temke
Bafuwa ya nje chula Gerila, bena valerila Tamafuwa na fuma Na kuata weza na wina Hey, apano maji kumeleki Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka Apano maji kumeleki Kumkaka Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka Wacho Kui kaka Noli na dabwe ne na timba Shake fair friend na dabwe na afimba Shai shiva epa fuwa ine na chita That's why mpela fake nebo midfinger Hello ni shiva koko wana nebo nda zimba Tuma chila uzini mwanzi pala pachipa nda ndikalazi Nebo shila nda yali shiva na sangu koka kada kamutanda Cause life goes on, same ya chimba Nefine munjelele same shot timba Kuko kamo kalolo watch timba FM bebe lad Mafuwa ya nechula Gerila, bena valerila Tamafuwa na fuma Na kuata weza na wina Hey, apano maji kumeleki Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka Apano maji kumeleki Kumkaka Kumkaka Apano maji kumeleki Day kaka Wow Joe
Sanka J Ala
Dao G TMK Chiku G How Bizo
Solo G
Team Black
One Mundo
Avanjaka Gaza King Denji
Boss Super Ken
Wise Oak Commander One Uri Gaza Hey Tok Mule
Russian Soldiers
hey.
John G, Black Gangster, Boss Gesho, Abode, Lam G, Tiger, John Sims, Ashi Bobo, Don DJ, Zack Soldier, Fuman, Gen G,
Boss Gesho, Chips B, SB, Hey, Navan.
Music.
Clonic. On. doesn't get my